le canna garabi suma dalelui bolo garabi ikana wa kaneto konoji iriba bolo ye ne jigiye jigaji baba ji ne jigiye ikana wa kaneto ne jigina waro kanwa
Jigiye, bidara kanito, jigina waro.